kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an bitukkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii koo gaggeessuu hin dandeenye jechuusa. Waraanni Gaazaa keessaa har'as bifa haaraan itti fufee jiraachuu. Kabajni ayyaana Kirismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoos Beeteleem keessatti bara kana akka hin kabajamneef haqamuu isa. Qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabaree isaa eeggate isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessa hojiisaa gaggeessaa kan jirre beeksisee jira. Bulchiisa naannoo lameen kanarraa kan hafe bulchiisa naannoo biraa fi bulchiinsa magaalaalee keessatti hojiin hirmaattotaa fi ajandaa marii adda baasuu gaggeeffamaa akka jiru komishinichi ibsa gaazexessootaaf har'a kenneen hubachiisee jira. Ibsa kana kan kennan dubbii himaan komishinichaa obbo Xibabuu Taaddasa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti hojii isaanii haala itti fufuu danda'an irratti qaamota adda addaa waliin mari'ataa jirraa jedhan. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hojii komishinichaa kan danqe baatileef gaggeeffamaa akka jiru qabsoo hidhannoo ta'uusaa fi Tigraay keessatti immoo wal waraansa gaggeeffame sana booda haala jiru akkasumas sababaalee ka biraanis akka jiran obbo Xibabuu Taaddasa ibsanii jiru. Guutummaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa adda adda ta'een hojiin gaggeeffamaa akka jiru aanaalee 700 keessatti ta'uu ibsaniiru. Qabsoon hidhannoo bakka adda addaatti keessatti gaggeeffamaa akka jiru Oromiyaa keessatti aanaalee 379 keessaa harka 45 kan ta'an jechuunis aanaalee 171 keessatti namoota irratti hirmaatan hojiin adda baasu gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Labsiin ega hundeeffamee waggaa 3 guutuu fi yeroon baatii 3 kan hafeef komishinni kun waggaa 3 kan hundeeffame ta'us akka karoora baafateetti hojjechuu fi walitti bu'iinsi biyyattii keessaa danqaa itti ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Naannoo Amaaraa godina Waag Himiraatti gogiinsa mudatee jiru hordofee horiin 10,000 ol du'uu godinichatti waajjirri sodaa balaa fi wabii nyaataa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Mirat Malaakuu sagalee Ameerikaatti akka himanitti ji'a darbe keessatti qofa horiin manaa 6,000 ol du'uu isaanii fi kunis gargaarsi midhaan nyaataa gara kanatti ergamaa jiru nyaata horii kan hin dabalanne ta'uu isaatiinis jedhan. Dhaabbileen gargaarsaa kan mootummaas ta'e miti mootummaa gargaarsa funaanuu irratti yoo kan hin xiyyeeffanne ta'e ammas gara fuula duraatti horiin baay'een du'aatiif akka saaxilamuu malanii fi buqqaatiin namootaallee dhufuu mala jedhaniiru. Itti dabaluunis obbo Mirat gabaasni kan Aster Misgaanaa'u gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Itoophiyaa godina giddu dhiifama oduu kanarra deebi'a. Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa godina Guraagee keessatti tarkaanfii humna mootummaan fudhatame jedhaniin namoonni 2 ajjeefamuu akkasumas baatii onkoloolessa darberraa kaase namoonni 70 seeraan ala hidhamu paartiin GOGOT la Guraagee fiti jedhamuu fi Andinet paartiin ibsa kaleessa baasisaniin beeksisanii jiru. Jaalanneen dabalata qabdi.
Durataan paartichaa obbo Mahammed akka jedhanitti godinaalee Guraagee 2 keessatti ajjeechaa namoota dhaabsisuun hin danda'amne akkasumas dhiittaa mirga namumaa dhaqqabaa jiru sadarkaa yaaddessaa irra ga'eeraa jedhan. Kunis bulchiinsa komaand poostii yeroo isaa dheereffatee waggaa 3 ture sababaadhaa jedhameera. Partichaaf miseensa koree hojii raawwachiistuu kata'an obbo Masfinaa Birraa muddee 8 bara 2016 halkan mana isaanii keessaa ukkaanfamanii fudhatamanii jiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi akka fedhanitti nama hidhuu ilaalchisee deebii fi yaada aangoota godinaa argachuuf yaaliin ta'e bilbila isaanii kaasuu fi eehamoo waan hin taaneef jecha hin milkoofne. Garuu pirezidaantii bulchiisa naannoo Itoophiyaa waaltaa kata'an obbo Nandashaw Xaasaw naannoo sana keessatti namoonni 276 to'annaa seeraa jala akka oolan adda baafamuu isaanii fi tokko tokko immoo hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa kaleessaa murtee 27/19 jedhamu kan maallaqa hojii deeggarsaa nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamuuf oolu akkasumas Gaaboon, Gaanaa fi Mozambikiif barreeffama dhiyaate sagalee guutuun raggaasiseera.
Sagaleen kenname booda kan dubbatan ambaasaaddarri Gaaboon Michel Javier Biang yeroo golli nagaa eegumsaa kun waamicha isaa kan akka har'aa dhiyeessu ittisa barbaachisu tolchee wal waraansa kan faccisu ta'uu agarsiisa. Dhaloota dhufuufis abdii deebisee jiraachisa jedhan. Akkasumas ambaasaaddarri Mozambik Pedro Komisaariyo Afonso haasawaa dhageessaniin murtoonni bu'uuraa amma fudhatame yaaddoo Afrikaa keessaa kan waggoota dheeraaf hin xumuramin hafe furuuf kaayyoo keenyaaf hiikatti godheera jedhan. Itti fufanis hundeensaa qormaata nageenyaa ardii Afrikaa keessaa guddachaa fi babal'ataa jiruuf deebii sirrii ta'e kennuun barbaachisaa ta'uusaa agarsiisaa jedhan. Kunis qormaata wal dhabdee fincila shororkeessummaa Afrikaa keessaa tarkaanfataa jiruu fi gareewwan hidhattootaa gara jabeeyyii ta'an baay'achuu of keessaa qabaa jedhan. Diplomaatii Yuunaayitid Isteetsi Roobert Wuud gama isaaniitiin yeroo gara fuulduraa laallu yeroo xiqqoo fudhannee wantoota ijoo fi muraasa ta'an irratti murtii keenya ibsuu barbaannaa jedhaniiru. Innis tokkoffaan dursa siyaasaa fi barbaachisummaa tooftaa siyaasaa walitti hidhame kan hojii kamiyyuu qajeelchu, lammaffaa deeggarsa sagantaa kanaaf kennamu kamiyyuu imaammata qorannoo sirrii mirgoota namoomaa fi tokkummaa mootummootaan guutummaatti kan eegu akka ta'e hubatamuu qaba. Sadaffaan hojiiwwan kun eegumsa namoota nagaatiif kennamu kan sirrii ta'e of keessatti qabaachuusaa arfaffaan maallaqa ba'u kamiifiyyuu itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Humnoonni Israa'el jimaata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa isaanii babal'isaniiru. Kunis yeroo tattaaffiin idil-addunyaa dhukaasa dhaabuuf gidduu seenuuf taasifamu itti fufee fi rakkoon gargaarsa namoomaa naannoo sanatti hammaatetti.
Jiraattonni akka jedhanitti Gaazaa gama kaabaa keessatti dhukaasa cimaa fi haleellaan samiirraa gaggeeffamuu gabaasan. Kaaneenusii fi Raafaa keessatti haleellaan qilleensarraa gaggeeffamuunis ibsameera. Waraanni Israa'el jiraattonni Albreejii fi hawaasa naannoo ishee akkasumas Gaazaa giddugaleessa keessaa hatattamaan gara kibbaatti akka socho'an ajajeera. Kunis haleellaan lafoo naannoo sanatti raawwatamu akka danda'u agarsiisa. Haleellaa shororkeessummaa Hamaas Israa'el keessatti onkoloolleessa 7 raawwateen namoota gara 1,200 galaafate hordofuun erga Israa'el Gaazaa irratti haleellaa raawwattee booda yoo xiqqaate lammiileen Faalisxiin 10,000 ajjeefamu ministiriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu hubachiiseera. Ergasii as lammiileen Faalisxiin gara 2,000,000 ta'an Israa'eliin qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa keessaa akka gabaasetti guyyoota 2 darban keessatti lammiilee Faalisxiin 390 ajjeefamaniiru. Haleellaa Israa'el itti fuftee jirtu kun yeroo yaaliin gama dippiloomaasii Gaazaa keessatti lollakka dhaabbatu gochuuf carraaqamaa jiruutti. Sagaleen gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haalawwan dhukaasa dhaabuu fi gargaarsa namoomaa ilaalchisee wixinee Yuunaayitid Arab Emireetsi dhiyeessite kan wiixata darbee kaasee harkifataa jiru jimaata har'aa ni fudhatama jedhamee eegamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild kamisa kaleessaa galgala akka jedhanitti Ameerikaan murtii fooyyeffame deeggaruuf akkasumas sagalee kennuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Kunis murtee namoota rakkataniif gargaarsa namoomaa seensisuudha jedhaniiru. oduun jimaataarraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo ayyaanni Kirismasii yookaan guyyaan dhaloota Kiristoos kanaan dura Beeteleemitti wayita kabajamu. Ayyaanicha duras ta'e gaafa ayyaana sanaa haala ho'aa fi qophii guddaatu taasifama. Bara kana garuu sababa walwaraansa Hamaasii fi Israa'eliitiin Paalestiinonni, West Bank, festivaalonni hundi akka haqaman taasisaniiru. Gabaasa Liindaa Giraandisteen Beeteleem irraa sagalee Ameerikaaf ergite haalattaanuun dhiyaata. Waldaan yookaan charchiin biyya Paalestiin West Bank kan magaalaa Beeteleem bakka aadaadhaan dhaloota Yesus Kiristoos jedhamuun beekamu mallattoo ayyaana Kirismaasii fannisuun aantummaa lammiilee Paalestiin kan waraana Gaazaa keessatti miidhaan irra ga'eef agarsiisaa jirti. Lubni Muntar Isaaq paastorii waldaa warra wangeelaa kan Beeteleem keessa jirtu kanaati. Dallaan caccabaa horii gidduu jiru mana Gaazaa diigame fakkaatuu fi kan Yesus mucaa ta'ee dallaa caccabaa kana jala ture. Ammas fakkii daa'immanii dallaa caccabaa keessaa harkifamanii baafaman argine. Nuyif kun ergaa Yesus gidiraa keenyaan adda baasuudha. Wayita ayyaanni Kirismasii yookaan dhaloonni Kiristoos kabajamutti Beeteleem tuuristoota idil addunyaan guutti ture. Keessumaa feestivaalli bakka addabaabaayii bakka dhaloota Yesuusitti. Waraanni Gaazaa keessaa Hamaas irratti taasifamu haleellaan rookkeetti itti fufee jiraachuu isaatiin West Bank keessattis ta'e Israa'el keessatti lakkoofsi tuuristoota idil addunyaa irraa dhufanii guutummaa guutuutti cufameera. Bulchiinsi magaalaa Beeteleem kabaja ayyaana Kirismasii hundaa haqeera. Hanna Hananiyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Beeteleemidha. Beeteleem magaala Paalestiinotaati. Amma gadda keessa jirra. Akkuma Paalestiinota biroo warra Gaazaa keessaa nuti warri Beest Baank keessaas gadda keessa jirra. Sababa haleellaawwan Gaazaa keessatti uummata keenya irratti fudhatamaa jiraniif feestivaalota Kirismaasii hundaa fi kabaja ayyaana Kirismaasii yookaan kan dhaloota Yesus Kiristoos haqnee jirra. Dinagdeen Beeteleem dhibbeentaan 70 turizimii irratti hirkata jedhanii bulchaan Beeteleem amma suuqiiwwan hedduunii fi hoteelonni 70 kanneen wayita Kirismaasii dursanii qabaman cufamaniiru. Dargaggoonni hojii dhabanii mufatan naannoo kana taa'aa jiru. Isaan keessaa Leet Rudeyde dargaggeessa waggaa 19 waraanichi osoo hin jalqabin dura haalli hojii gaarii akka ture ibsuun erga waraanichi jalqabee garuu carraan hojii akka dhabamee fi haalli jirus ulfaataa ta'uu himeera. Tuuristoonni muraasni hordoftoota amantaa ortodoksii ta'an Raashiyaa Mooskoo irraa dhufaniiran Beeteleem keessa jiru. Isaan keessaa Paavel Kirimineskii tokko kan ta'e akkas jedha. Nuti Raashiyaadha. Hin sodaannu. Ani misaa'iliif sodaa hin qabu. Hin sodaadhu. Sababiin isaas Raashiyaattis ani qondaala humna waraanaa Raashiyaati. Feestivaalonni kabaja ayyaana Kirismasii haa dhorkamaniyyuu malee gama amantaan garuu sirnoonni jiran ni gaggeeffamuu jalan bulchaan Beeteleem Hananiyaan. Kunis guyyuma gaafa Kirismasii sana kadhannaadhaan gaggeeffamas jalanii waggaa itti aanutti immoo waraanni Gaazaa keessaa yaadannoo qofa ta'ee gammachuun kabajni ayyaanichaa gara Beeteleemitti akka deebi'u abdiin qabaa jedhaniiru jala. Gabaasni Liindaa Giraandisteen Beeteleem irraa sagalee Ameerikaaf ergite. Amma immoo dabareen kan qophii 7 qophii 2 nu waliin tura. Agarsiifni fakkii fi bobbocaa 7 darbe keessa magaalaa Amboo keessatti daawwattootaaf dhiyaatee jira. Agarsiisa kanarratti leenjifamtoota aartii, kanen university ambo giddu gala qwanno fi qoranno ada loret tsagay gabra madin kesset lenji fulata jirantu fakkiwon kafamani fi bobbocota bocaman dawwattota besan nakor malka lenji famtota kesa akasumas lenji sa isani dawwattota kesa subbisulan qoppi kanakinde seti jira kuno
አለማዩ ዳንደና ዩኒቨርሲቲ አምቦት ግዱገለ ቆንኖፍ ቆረኖ አዳ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ከይሰት በረቶ ተለንጂ ሱረ ደርቤ ኦፊስ ፈኪኒ ካሳ ቦቦጨስኒ ቦጫ ሆጂሌሳ ከይሳ ከንዲባሉ አዲፍ ጉራጨ ቆፋን ካሰሚ የሙ ኢፍሱ
ፈኪንኩኔ ፈኪ አውሮፓ ኮፒት ኤጅራ አካታ ቴክኒካ አውሮፓ ቲ ከይሳ ቴክኒካ ሳኒ aka kuno shakalli da fan kan oje de jechada shakalli toni da toni ga fajin ka haluwan laman gurachaf adi tonin akamitti akadofu esa office shakalli da fan oje de mal itsa wanje dofu kuno namichku at argitu kuno moti warana ate wa nama balle se sana yo arar fata jira jecha
fakkiwon kase keessa kan gotozaf namo tabebbe kamo oromon qabu keessa garin bakka tokkotti kase heddu akajalatu dubbata alamayon oguma fakkif bobbo caqabo son qusatin leenjitotatti dabarsuuf tattafeddu tasajiraachu ima alamayon
gaf ejolle lenji suwo fan ol baayen keesa kotti gamada malise ejolle isan lenji sorra anille number adda isanille number 6 isa ani number 6 umanna isan kan isan ram baraddut baaye nati tola ana fijecha elaji isani garagar wante fijecha
alamayun wai fakki addatti akajallatu dubbatu kanas nibsa
harmi koti jirenya hada ko nati mulatun kase jira eruba e hadolin kenya ya addu cima kase jiro amalle do sai kalarin sani fulli sani leni dubata ilalci sani leni dubata ya addu kase akka jiran wanta mijata kan qabanni na sajedeni
በረቶስ ንባቲ ወንሰዲፍ አለማዮፊ ሌንጅስቶተ ከነን ብሮራ ሌንጂ ፍረተን ገለተይ ሳኒ ዋን በለይሰኒን ፈካተን ፈኪ ወንግዱ ገለ ከነተ ገርሲሳፍ ቶርበንደር በኬይሰ ጥያተኒፊ ገልማ ገርሲሳ ከነኬይሰ ተርገመን ሄዱን ከሌንጅቶታት ኦጉመረብከኔ ፍሌንጂን ደባለኒ ቀበተኒ ፉለዳውቶታት ጥያቹ ኢሳኒፍ ገመቹን ኢሳኒ ደረን ኦላና ተውዱበቱ ሴና አባይነ ኢሳንኬይሳ ተኮ ሆጂሳኬይሳ ዋይ ቧበይ ነማይ ኢፍሱፈን ቦጬ ከነን ንጀዱ ኩኖቲ
ቦቦጭና ነው ጀዴ ቧበይ ጅሬኛቲ ነሚቶኮ ሚልካይና ረገውዳፍ ቧበይ ንገገሱ ቧበይ ከነሁንደ ከሰ ዳርቤቴ ይችላል ከነች ረገወይ ይችላል ሰከና ራጀል ቀቤት ቧበይ ነምኑንዲ ገገሴ ይችላል ከሚልካይና ረገው ማሬ ላፋከት ነሚቶኮ ሚልካውን ደንደው ይችላል ካንጀዱዳ
ማን ይደንደ ከነው ይችላል
ከነው ይችላል ከኒ ፈየደሜ ሽቦፊ ሽቦ ሲባጎፊ ሙኳታ ካናቲ ራኖ ጀደጀቹ
ፈኪ ካናንሞ ዲባ ሳላ ዱበርቶ ተረከቀቡ ኢፍሱፍ ያዱ ሳይማ ሴናን
ሚዳ ዱበርቶ ተረከቀቡዳ ካኒ አቺ ገረጋተ ካንጀርቱ ሎካቹ ሼቲ ዋቀ ሚረ ሎክፋቹ ሼቲ ቹ ለሚረሺ ሎክፋቴት ጅራቻ ጀርታሞና ኢሰ ኢሱ ወርባሪኒ ወሩና ስክታኒሞ አሰራ ተርግታኒሞ ሚሮ ተሼቲ ሚሮኒ ኢሺን ጊጌሲ ቱዳቹ ለኑቲ አርጉ ኢሱ ዳንዴኛ
ለሊሰይርጳ ፈኪ ወንዱ ካስቲኬሳ ከነባን ኢፈፉልድራ አለይሳ ተሁ ሙሊሱረቲ ዋንን ጀዱን ቀባ ጀቲ
አስተካ ገርታል አደሲ አብዲራ ኢፈፉልድራ ጅሩ አባን ኢምጫሳቲ ኢፈሰፉልድራ ጅሩ አብዲሰፉልድራ ጅሩ ከራሚል ካይና ኢትማ ከጉዲሰይ ኢፍሱ በርባዴ
ለሞታ አገርሲሰ ከነረቲ ርማተኒ ሆጂሌንጅ ተፈኪፍ ቦቦጫ ግዱገለ ቆረኖፍ ቆንኖ አዳሎሬ ጸጋይ ገብረመድን ዳወተን ከይሳስ ሆጂን አርቲን አርገን ከኒሳን ገመቺ ሰተውዱበቱ አብዲ እግሬ ሌንጅ ተታሊ ሙሊሳጀቹን እትደበሉንዱበቱ
አደረጀው ጋጋሪንጅ ደማ ይብሰኒ ዳኢም ዴፍቲ ከነወጀቲ አከናሚቸ ሰሰናናሚቸ ታውቲ ሆጀቲ አገርሲሰችን ኢልማን ኦሮሞ ዳኢም ኦሮሞ ቀረኒ ባክ ግዳት ሁሉ ስለቹ kuni akka ko keessatti natti tolutti baay'ee na gammachiisa.
Masarata Asaffaa Dabalaan jedhama. Baay'ee itti gammadee jira. Hawwii koo duriyyuu duraayyuu waan tureyyuu baay'ee dinqisiifadha.
Dabalaan hundee baraalle. የምመለከታቸው ነገሮች እጅግ በጣም ደስ የሚሉ
መቃንኮ በላይ ነው እንዴ ጨማ ወንቶታን ያልገ ሄዱ ከነበት ሶላኒዳ ሴና አዳ ዱዳፍ ሰፉብየ ተኮ ከነገር ሲሰኒዳ እትገመደራ ጆሌን እንደንዴት ያዳቀበኒ ፍዲ ከነቀበን ማቲኒ ሳኒ ጋርነት እርገኒ አከለን ጀነ ሶታ ሲሰኒጋሪ ዳንጀዳ ፈክቺ ገርፉን ድራት ከንፎየውስተው ያደ ኢሳን ቀበተኒ ጅራን ከነበት ኦሶ ጫላት ጀተበ ከምባዬ ነማጃይፍ ሲሱላ ጀደን ተፈራ የትቻ ግዱ ገለከነቲ ለንጅሳዳ እጆሌ ሙለተሎሪ ጸጋይ ገብረመድን ዱጎም ሱፍ ዳንዴ ገለን ለንጅሳ ጅራጀዳ
ሰባዲጃ ሰማጋላ ሰጎለከይሳ ሰአላ ሰሞራ ከይሳ ጉቱ ሳስመቲ ደጎንኩ ሰሞሳኒ ትቦጨኒ ሮዛስ ፊዳኒያስቲ ንዋገርሲ ሰምባየ ነምኒት ገመዳ አስመከከ ሰልጣችሁስ ነርጊናው አንተ አብዲ ቀምና
አገሲስኒ ፈኪፍ ቦቦጫኩን መጋላን ቦፍ ከንጀል ቀባይ ሙተው ፉል ድራፍ ከነጫላ ተገሲሱፊ ጠሎተ ሆጂወን አርቲጎ ሰገራገራን ለንጂሱን ኦፊፍስቴ ግዱገልቻ ፈከስመስ ቢያፍ ቦአር ገምሲሱ ለንዳን ወረጩፍ ሆነቴ አከውጀታጅሩ ግዱገልች በክሴጅራ ሰገለ አሜሪካ ፍናኩር መልካ አምቦራ
ኮፒ ስፖርቲ ሰገለ አሜሪካ ተገንጣፋን ኦሮሞት ዶርባኒልቲ ጉያዊ ተሳ እስሚያል ወዲዋን ስፖርት ያራ ወዲፈኖ ከና ድርጎምኒቲ ድርጎምቶታ ጋፍ ስቴቢ ነሞተን ስፖርቲ ወሊን እኛቀበን እስሚያል ሙጣተከልገላ ሙጫቃሱ እንደጋቲና ስፖርቲን ነገኝ ነገኝ ዋማራ
አመሞ ጋራ ገባሳ አዳ ሀራፍ እንደ ፈነት ጨና አመስ ንወሊንቱራ ወራኒ ዩክሬን ጋዛፊ በከወን በላፈሞ ብሮ አዱኛ ረትገገፈማ ጅረን ጋዜጤስቶን አብሌን ከንሞቱማ ሂንታይን ኦገይን የጉም ሰፈያ ናኑ በላቀቡ ከነከሰ ጅረን ቆጳውን አከበርባችሱ ሙልሱ አቢ ግሎባል ጆርናል ሴኩሪቲ ጀለሙ ለ ከነረቲ ሆጀታ ጅራጀለ ገባስኒ ፊሊፕ አሌክሲዮ ቱጁቤ ሆራቱ ኑፍዲየሳ
እናንምኒ ነመትል ኡካሱ ስትዲዮ ጅሩ ማልጎታ ዮካን ሳማሙፍ ጀተታ ዮካንሞ ኬላ ሰከታ አወራና ረት ዶርሲ ፈምታ ዮኡካም ሰሙን ቡታምቴዮ ከነንኩን ሃላወን ጋዜጤሱን ወጅቱን ኢዳቦሊ ከመውቱማ እንታነ ዮካን ኤንጂኦ ፎጅተኒፍ ሲቪሎኒ እናናኖ በላቀቡ ሴናን ከንሳሙደቱ ከሳቲ ደረከ ሰትባልቹፍ ለንጂ ፍራቹራን ደረን ጨራ በላነመ ሙደቱራ ልቡን ኦሉ ደበሉፍ ቆጳኡን በርባጅ ሳዳ ፍራንክ ስሚዝ አበተ ግሎባል ጆርናሊስት ሴኩሪቲ ጀደሙ ሆገኑ
My name is Frank Smith I'm the founder and CEO of Global Journalist Security GJS I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s
መካንኪየ ፍራንክ ስሚዝ ሆገናዳ በግሎባል ጆርናሊስት ሴኩሪቲ ጀለሙቲ በረኩማ ለማከሰ ጋሬ ምርጋ ጋዜጣሽ ሶታፈልሙ ሲፒጄ ዳፋን ሆጀቻቱሬ በረኩማ ለማፍሰዲ እና ዩናይትድ ስቴትስ ራቂ ወረርት ሁምኖት ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ጋዜጣሽ ቶኒ ሄዱን ኢቲ ዱካፈሙና ጀፈመን ዳቢ ለንደን ከሰቲ ሁንዴ ፈሜ ካን ኢንተርናሽናል ኒውስ ሴፍቲ ኢንስቲትዩት ጀለሙቱ ጅራ ሲፒጄ ዳ ዋናን ሆጀታ ቱሬፍ ጋሬ ከነበከቦይ ሰገሌን ኬኛ ዳጋ አሙ ምርከኔ ሱፍ ጀቸ ቦርዲ ጋሬ ለንደን ከሳፍ ተጃጅሌራ ሱኒሞ ጋዜጤስቶታፍ ለንጂ ከኑ አከንደንደውፍ ጨራና ከን ኩርነተኮ ቦደገሩ የሮኒቲ ዳበ ኦፊኮ ካለንጂ አደዳ ከኑ ኢቲ ሁንዴሱ አመጀሌን ሙርቴሰ ለንጂን ኩኒስ ሃለ ከነዱረ ሂምበረተሚኒን ሚረ ኦፊፍ ኩኑንሰ ጎቹ መለይቲ ጢልጲነነ መረገው ኢቲን ደንደመተን አካታ ሃለ ኦፌ ገኖን ኢንተርኔቲ ፈየደመን ኦፍኬሳ ቀባ
ዩኔስኮ ነከበክስሰት በረኩማ ለማፍድግ ደማ ሃንገ በረኩማ ለማፍድግ ደሚ ተቆት ጋዜጤሶኒናኑ አዱኛ ሰዲ ሃንጋ ፍሪታን ዋጅረሳኒ ፉሌዮካን ዋጅረሳኒ ከሰት አጄፈመኔሩ
So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality.
Kanaf ugasana beksuf leenji garifi daran leenji sirritae nubarbachi sajedeni yade.
Aba Global Journalist Security jedam guyyato kohangashani itikaturu korsi marsariti rattikenna mudabalate karasa gantale adda nanno dini juru adda basuf leenji gargar sahata tamakenna. Karen Hardy aba kanawalin guutu addunyat imalage gesu.
That was amazing. And this is probably the most useful exercise.
Sunwana jaibati. Tarimu martinun kenyo ujichun kanurrajuru sochik amata udanda. Samabinsas biyota sanakesa innadem balankun kulata numudachumala jiran. Indre Sabluinte Walta Marshall Legacy jiram kan biyota walitibu insara dandam matankesa ukaan awalami akakul kulla ugargaru fojjetu.
The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen.
Course in sun ugumatti hala hinegamin tari mudachu maluf akkan qopawf nagargare kanaf akkan yadut dammaqniko akkadabalu taasise rajadan.
At the Mamalusi Kibaki Hospital in Nairobi, Eastland suburbs, Gregory Kimani is training course at City Shamba or City Farm, an organic urban farming initiative. Its goal.
Dogora teknika uma mefdi fama singafa na kopi kenya isa uma farraf kindefa netio muda barumo adunya ratiba inni umata magalo takesati adaduma dabala dufen wabin mitanya tas rakko ta dufera. Nairobi keset rakko hankina nyata salpisuf teknoloji konna fayadama jirujala gabasin juba majanga Nairobi rairge. Rafika dumoroda haletanun nufdiyesa.
At the Mamalusi Kibaki Hospital in Nairobi's Eastland suburbs, Gregory Kimani is training course at City Shamba or City Farm, an organic urban farming initiative. Its goal is to increase food production in urban areas to fight hunger and malnutrition. Kimani says he wants to promote agriculture in urban areas, and his initiative is providing resources and information centers to help do that.
We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony, that you can have a small vertical garden and you can produce food. This is going to cushion your family and yourself from the adverse economic effects of buying food.
More than half of the world's population lives in cities today, a trend that is projected to continue to 70%.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa qulqulleessisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya dogoggora kana dura uumameef nuwaffochaa isiniin jecha sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitiqquuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna halkan gaadha.